接。
Walitaka hii life wanimezeshe, pia nyumba yangu ati itekete. Nikakuta hii rama wa idha anieleze, tunajua hii rap lazima njia ujitengeze. Pia nikakaa na waze, nijue vile hip hop itape. Tunajua hii mziki ni kazi, lazima nitafute mi mzazi, kujitafutia mahitaji, chakula, mavazi. Staki ni sote ni kope, waniokoleja azi. Nikizipata mi nafurahia, nasema tu wazi. Nikikosa mkate mi ununua tu mandazi, nisipopata nashindwa itakuwaje. Nina bills za stima pia na maji, nimekuwa nikitafuta wiki mzima hii ganji. Wao unikazia watiaji, wanaimba jina langu kawa imbaji. Walikataa kunivisha taji tangu 2007 tukianza na wachimbaji. Freestyle vibandani, roadshow mitaani, dreams za kuwa producer wakaona ni utani. Saa hii na wachemsha bongo ka P-Funk majani. Saa hii wanataka kujua G-Dash ni nani, wanataka kujua G-Dash ni nani.
Shukrana wapa wale wote wale nijenga maisha ni hapa.
Imenibidi kusimama
through every troubles and worries, I finally made it. I am a hero.
Na thank God kwa kunipa hii talanta, na HBs kwa kunipa hii janta, inchi kavu kwa kunionesha hii barabara. Saa hii niko study kama somi, siogopi story. Hii ni history, uko na macho lakini uoni, unakula unoni. Na survive kwa bahari ya mawazo, tangu kitambo navumilia kasole ya kiatu, na istahimili lami. Niko tayari kama mzazi mwana kumlilia. Game sani uwanja wazi, so inabidi kazi. Hii ni chuka Koran, track ina run, yote ni God's plan. Najianda ka surgeon, sioni soni juni ugonjo poni. Mi ndiye mabawa kwa ndege yango fikra, mi ndiye dawa kwa bikra. Na ka unakiu, mi ni maji kwa birika, nitendelea kuegemea, sioni nikilemewa. Ni mzigo nilijitika, hii game iliniita na nikaitika. Nitaendelea kuipigania mpaka mwisho wa dakika. Nitaendelea kuipigania mpaka mwisho wa dakika.
Shukrana wapa wale wote wale nijenga maisha ni hapa.
Imenibidi kusimama
through every troubles and worries, I finally made it. I am a hero.
Nyote mlio nisaidia kwa shibe na njaa, shida na raha, amani na vita. To everybody out there, yeah. The more na suffer, the more na learn, the more na learn, the more na kuwa so strong, so strong kupigana hii vita. Ushinde, usijali utokako, angalia uendako. Usikonde, piga moyo, konde. Yeah, G-Dash.